enkomere jamangu ddala
buli kitonde
kijja kukiraba
n'abawakana
bajja kukakasa
kuba katonda
akyogera kaatyo
osoma
mu kubikkulirwa eyo
n'otegeera
obunnabbi buno wandisaanidde otegeere tenkomerere genda kujja abawakani bakakasa nnyo enkomerero tejja kubaawo zibasanza abakkiriza
ekyo
abakikakaseera bangi bajja kuzikirira batyo olw'obujeemu bwe beesibyemu enkomerero ejja kubeerawo n'ekiseera kituweddeko
empajeze
ezikiwaniridde
enjegere
zijja kukutuka
era obusungu
bujja kutukako
ebibuga
bijja kusenguka
n'amayumba
gajja kumenyeka n'abajeemu mazima bakakase tiwaliwo omukulu katonda abawakani bakakasa nnyo enkomerero tejja kubaawo zibasanza abakkiriza ekyo abakikakaseera bangi bajja kuzikirira batyo olw'obujeemu bwe beesibyemu enkomerero ejja kubeerawo n'ekiseera kituweddeko
ndabula bana
abalemeddeyo
kyekiseera
kijja kutuuka
yesu alidda
mujja kumulaba
mu kitiibwe
ekitagambika
abalonde
tulisanyuka nnyo
n'abajeemu
bajja kukaaba n'ababi bajja kuzikirizibwa n'obusungu obuzibu ddala abawakanyi bakakasa nnyo enkomerero tejja kubaawo zibasanza abakkiriza ekyo abakikakaseera bangi bajja kuzikirira batyo olw'obujeemu bwe beesibyemu enkomerero ejja kubeerawo n'ekiseera kituweddeko
kyekiseera
kijja kutuuka
n'obugagga
okubayinula butyo
olwo bujja
kufuuka ekizibu
wabula yesu
ayagala mukimanye
omusango
gujja kubaawo n'ebirungi ebibamazeemu biribeegaana abawakanyi bakakasa nnyo enkomerero tejja kubaawo zibasanza abakkiriza ekyo abakikakaseera bangi bajja kuzikirira batyo olw'obujeemu bwe beesibyemu enkomerero ejja kubeerawo n'ekiseera kituweddeko
bangi bendaba bajeeme bangi bendaba bavaeyo obugaggo bwenseeno bususunkumu kabuka mwewenawo wakwano mwewenawana
kusa
bine bitibwe byenseeno bususunkumu
isusunkumukabuka
esugamamye
kumu kauka Mwewe na uwa
Akwano chino chigamba chigamba chakatoda
Mwewe na wana
kuchusa Mwewe na uwa
Mwewe na uwa
Akwano chino chigamba chigamba chakatoda
Mwewe na wana
kuchusa Mwewe na uwa Chino chigambo chigambo cha katonda Ha 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 Enkomelele genda kuja